Maemta no muntu wena uibunju Weyu muthe ngakona melo spanevuzu Maemta no muntu wena uibunju Weyu muthe ngakona melo spanevuzu Kwazisa le madlozi nagitshela bangani uwe konke ngithengele iringi Kithwere msali kithwere chipi Lazufundile usiphethe kahle akekho chipi Zomphatha kahle ngimthengele i-makeup kit Makapheka sekitchen ufaka ukaro mnandi Mina umsebenzi wami ukuthi ngifike nje neKentucky Ngiyathanda da, ngiyazi uyangithanda na Hamba na, bambe ngesan Wathi kimwe puti Maemta no muntu wena uibunju Weyu muthe ngakona melo spanevuzu Maemta no muntu wena uibunju Weyu muthe ngakona melo spanevuzu Maemta no muntu wena uibunju Weyu muthe ngakona melo spanevuzu Maemta no muntu wena uibunju Weyu muthe ngakona melo spanevuzu
Ngizothumela
mamalume
Baba tsale mosile nefu lamlomo
Ngizothumela